is born eyes.
Hey, you're in trouble.
Siku furaha inazidi, hauyumbishwi, haudangani, bado umesimama kwenye ahadi. Thank you beautiful, thank you beautiful. After mother ni wewe, after father ni wewe. Vima, 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 vima.
Vima mama si unapenda na mimi tu. Yeah, sio kupenda baka waweke mikono juu. Yeah, salamu zikufikia popote ulipo, dunia nzima ijue juu ya letu pendo. Unapenda na mimi usiogope skendo. Yeah, anayekupenda kwa dhati ni mimi, mwingine baby usimwamini, wanakutamani watoto mjini. Yeah, nikisema love you, sema love you too. Napiga misela toke patupu. What is love, what is love? Nani alileta mapenzi?
After mother ni wewe, after father ni wewe.
Vima,
vima, vima, vima. After father baby, after mother. After father, after mother, yeah. Relax, 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 relax. Let get some way. Ma, 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 ma.
Love is beautiful. Feel it, feel it. That's love. Bon night. See you, bro.